kuwa mwongo, yeah, sijai kuwa fiongo. Dhambi bureza nini, tarudi kwa udongo. Oh baby mashiri shiri, unejaza majimili. Hakuna mapenzi ya tatu, unakwama wapi unafeli. Ni wivu gani, au ni kitu gani, hatuelewani lolote. Kwa nikisirani, niko mashakani, kadeti vipi na wote. Endapo nifuati, ni unamba ikiniko ikate. Wengi wana nimeze ya mate, oh. Indo baby yako peke. Ah, oh my.
Mshabiki hadithi za wanafiki no. Voice yako clarity, quality ya yo body ni do. Weni ka gravity, na mini kamikazi na flow. Nasema habiti, habiti, will you marry me though? Kona kopia zile vitu una like and stuff. Soft spoken but magizani you like it rough. Daktari nda kutibwa chana pictures of phone. Askari nda kulinda ukiwa kwa giza machume. And I can leave her alone, unantetiza come on. You such a divo meiva, sura na figa ni chrome. Na shiva na konda, usipo nipatiba I'm gone. So pokea ujumbe apa toka Kiba na John. And I don't do this a lot, normally I'm the one who's being chased. But just to keep him off, a brother keep a mean face. No interactions, so sema ro chafu. But kama mini wako staki kwa mtu wa watu. I'm giving you your flowers, see your rainbow, see for free. Na nimeti, cause in my heart you got the keys. So ain't no reason to trip, cause I got you and that's on God. Stay blessed baby.